izindlu zodaka amandla kababa amandla kamama utangazi futhi elimlaka namanjebona izindlu zodaka amandla kababa amandla kamama utangazi futhi elimlaka namanjebona izindlu zodaka amandla kamama utangazi futhi elimlaka namanjebona izindlu zodaka amandla kamama utangazi futhi elimlaka namanjebona izindlu zodaka namanjebona izindlu
Yeah.